Ababaka mu parliamenti yeggwanga lino bagamba nti kino kikyamu ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga lino ekya Uganda National Examination Board UNEB okukwata ebigezo by'abayizi abateeberezebwa okuba nti batuulidde masomero agakoppa ebigezo kyokka ate ne balemererwa okubonereza abo bonna abeenyigidde mu zoogo okubba ebigezo omuli abasomesa abakulira amasomero okusako nabo bonna abalondola ebigezo mu ggwanga lino.
It is the mandate of UNEB to protect their exams. This parliament allocates money to them for invigilation, for inspection, for scouts, for everyone, right on the speaker. They fail on their job. They take the blame to the young, innocent children.
Kyanaku nnyo okuba nti omwana ali bbiro 18 ngubasalirawo obusalize mu bintu byonna ebyokubba nga talina kyeyetabyemu kati embeera etuuka ate ye neekosa ye ng'omuntu. Nze ndowooza abamasomero bano bennyininyini bandikwotiddwa bo bennyini
amasomero beetaaga kugoba ku bukulu bw'amasomero ate amasomero agasinga okubikola ge ga private kubagagala kufuna zikiko kati abakulu b'amasomero abo we bato balina kubagoba ne direct of studies ne bamugoba n'abadde musoma bintuni ebibuuzo ne bamugoba.
Wabula ye amyuka saba uliriza wa gavumenti Jackson Kafuzi ategeezezza nti kino kiyinza okuba nga si ky'ekyobwenkanya naye ate ly'etteeka eririwo nga nabwe kityo lirina okuteekebwa mu nkola.
Oyinza obutakkiriziganya nayo naye bw'eba nga y'entambula y'ebintu eriwo ogikkiriza. Oluvannyuma lw'obudde wamala okwekenneenya nti osanga kinyigiriza wano tekyandibadde bajja mabega bakole kye bayita review.
Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako mu ggwanga lino Joyce Molly ku Kadutu ategeezezza nti n'omuze gw'okubba ebigezo teguli mu bakulira amasomero oba abasomesa wabula ng'ensangi zino abayizi beenyigira butereevu mu kubba ebigezo nga nabwe kityo balina okubonerezebwa.
The school heads, the school owners, they get through the invigilators. The invigilators give exam answers direct to the children. Either they put it in writing or they direct coach them, they write the answers there and then in classroom. They confess, they tell you openly.